tukiri mu Rwanda umuyobozi mugambwe uhanira demokrasi no gukingira bidukikije député Frank Habineza yahaye ikiganiro amenyesha makuru akaba yasabye leta y'u Rwanda kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye nawe amubwira impamvu ibiganiro nk'ibi ari ngombwa
igomba kuzajya ikorana ibiganiro n'abatavuganwe nayo ndetse n'abivuga ko bayirwanya baba bafite intwaro n'abatazifite tumva yuko aribo muti urambye wo gukemura ibibazo bya politiki ndetse n'ibibazo by'umutekano by'u Rwanda tukaba mu gihugu tukabyara tukajya buza uko tuzi yuko nta muntu uzagutera kuko tumva ko gushyira imbaraga mu kurwana gusa kurwanya abo batavuganwe na leta cyangwa se abarwanya leta ushobora kutima uyu munsi ariko ejo akavuka abandi ntabwo bijya birangira ariko habaho ibiganiro mu buryo butandukanye byakemuka tukumva kugira ngo ibyo bikorwe hajyaho urwego rw'igihugu rushinzwe ibiganiro bya politiki itandukanye n'urwego rw'umuvunyi ariko ari noneho urwego ruvunyisha abanyapolitiki rukaba rushinzwe gukemura amakimbirane y'abanyapolitiki ababa mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bakagira ibiganiro bitandukanye bitandukanye n'urwego rw'umushyikirano kuko umushyikirano usanga abanyarwanda bashyikirana hagati yabo ariko bigoye gushyikirana n'abandi naho abari hagati y'igihugu bigoye gushyikirana n'abandi bari hanze y'igihugu tukumva yuko urwego rugiyeho rwafasha ibiganiro bimwe bikaba byakorerwa mu Rwanda ibindi bikaba byakorerwa hanze ku bandi bumva yuko bataza mu Rwanda abantu bakaganira ndetse n'izo mbunda bakazishyira hasi abana b'u Rwanda bakafatanya mu kubaka igihugu cyabo.
Uravuga ko urwo rwego rugiyeho rushobora kuba rwafasha ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bagiye kenshi bashyirwa mu majwi ko aribo banagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Kuba usaba ko leta yafata iya mbere ikegera abatavuga rumwe nayo honorable ntabwo wumva ko ibingi bishobora kuba bicuramye kuba leta yakwegera abantu batavuga rumwe nayo bahungabanya umutekano w'igihugu.
Yemera ko igihugu kiyoborwa bishingiye ku bitekerezo bitandukanye n'ibyo politiki itandukanye icyo bita multipartisme cyangwa malpartisme mu ndimi z'amahanga bivuga ngo ibyo ko leta ibyemera bikaba biri mu itegeko nshinga birafasha ko ibitekerezo bitandukanye byaba ibyo ukunda n'ibidakunda bishobora guhuzwa akajya mu rwego rubihuza rutandukanye n'inzego zihari kandi urwo rwego rubihuza rukaba rugizwe n'abanyapolitiki kuva yuko mu itangiriro iyo council cyangwa iyo political ombudsman council twumva yabigizwe n'abantu bavuye muri politiki yose itandukanye iri mu Rwanda ndetse n'abandi baharaniye inyungu za politiki nabo bakajyamo noneho uko bakaba bafite uburenganzira kuba bakoresha inshingano mu gihugu no hanze y'igihugu kandi noneho bigahabwa agaciro gutyo niko numva ko tuzakoresha icyo tuvuga ko hari abantu barwanya igihugu cyangwa se abanzi b'igihugu.
Ishyaka rya RNC ritavuga rumwe na leta rikorera hanze y'igihugu ryigeze kwandika risaba ko habaho ibiganiro birihuza na leta kugeza ubu ibyo biganiro ntabwo byigeze bibaho. Utekereza ko impamvu ari iyihe rero?
Ndakeka ko impamvu ari uko atari ishyaka rimwe n'amategeko mu Rwanda ariko tuba tubisabye turi ishyaka rimwe n'amategeko mu Rwanda ndetse turi ishyaka riri no mu nzego nkuru z'igihugu tukaba turi ishyaka biri muri sena y'u Rwanda dufitemo umusenateri tukaba turi mu nteko ishinga amategeko nanjye tuvugana nkaba ari n'umudepite mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite twumva yuko ibitekerezo byacu ntabwo ari ibitekerezo byasuzugurwa tukaba tubishyizemo imbaraga cyane kugira ngo bikorwe ntabwo ari ngombwa ko abantu b'u Rwanda bakomeza kurwana twifuza igihugu cy'abanyarwanda batagomba guterana no kurwana twese dushyire hamwe tubaka igihugu cyacu.
Kuki uyu munsi aribwo usabye ko leta yakicara ikavugana n'abayirwanya?
Ntabwo ari uyu munsi tubivuze gusa twabyanditse muri manifesto y'ishyaka yo kwiyamamaza muri 2014 icyemezo ku mwanya wa perezida wa repubulika tubisubiramo muri manifesto y'ishyaka yo kwiyamamaza mu matora y'abadepite uyu munsi twabigaruseho nk'ikintu kitarakorwa kigomba gukorwa kuko twabonye mu byinshi twagiye tuvuga leta imwe yagiye ibyemera ikagenda ibikosora ikabikora ariko hari ibindi bitarakorwa so tukumva ko iki kintu turimo gushyiramo imbaraga cyane cyane kubera ko tubona ko iyo mitwe yitwaje intwaro igihari kandi tukabona yuko abayirwanya barahari ariko ntabwo bijya birangira twumva yuko igisubizo ari uko
Honorable Frank Habineza umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda unayoboye ishyaka riharanira demokarasi ndagushimiye cyane umwanya wahaye ijwi rya Amerika.